yande joy min ta chapantati studio kalangu habaruji fulfulde kor jawone mon hande nen kala hala hon horebe fi cialal do ndo leddi Niger njeyi wadde fawar jondu konda fuddugol safareji ko watte ko sinta jonte pabbe kanye jewtinaade sukabe welabe le arndo sama jeyabo do na gallu nyeme subako won ko dum wadi en nanano won dum wada non ni fawar jondal filako darto nyamri ko sotte le lumoji kewdi mudum fu ciede mu en jeyni honna kamanaaje ni endan do leddi Niger ko sabi dum konda ni wono hadugol leddi Benin kanye Burkina Faso nyamduji mudum nata leddi men endan yerno secrétaire général syndicat hojobe kulantaaje leddi Yassine Nane leddi Niger haliri har yewtere men pinne studio kalangudu konda na han taw leddi Niger yewtine ke filla ko darto jande mudum Allah e dudal hono jama'aare mum fu sukaabe no endan dum du konda en nanan dum ele yewtere endan hono bandi min goto yewtido e mbiyetedo Mamman Sani Adamu o halana en do fiyo koyi kori jamone modon min Suman Amadou ko janganta habaruji di ende fulfulde no kaldru nomini ara ko darto cellal bibe adama be subaka hande o wonno ko fawar joni horebe hawjibe filla cellal do leddi Niger je puddo wi batu hono fawar joni ko watto ko himbe hisa jonte pabbe de endal electorore saga gurma do en dum du kondan dubbe jewan do filla ko darto sukabe latibna tawde du kondan welo dum fuddu kondan watna balde nay gollangal endan yerno docteur Blanche Agna latir kany wondo inde OMS fedele duni hawjene cialal leydi Niger do endan o halnir bande min salamatu kadiri
merci blanc
min tefatana hojude ko watto sukabe famarbe milioji nayo be duubi joyi misali lebbi tati warde lebbi chapande joyi e jenay kam en kokete nde safari dum wadandu eto sukabe welabe de sai be lebbi jeegom yaade lebbi chapande joyi e jenay dum jewta no sigila kokkol safari no gado balde nay amma miden bayi fuddi tidde fese min jottaki der nokkuje de min kani yaade der munde
la cible concernée
nanar fila cella wadde ko fana ko himbe kemen jeddon jaabe to en der gallure d'accord ka en du hebi jewanama hono giteje mudun em dum du kondani ko watto hembre e chapane jo en jeego ka en kay fu wanama pernama giteden endan do fi nyawwe ten katart ko nangoto gite dum dum du konna wada kanan do fisabilillahi neddo jatto enda gon kanyum woni ko waddani dum himbe ben endan docteur Almu Ibrahim woni inde makko nan yewter makko e bandimita Adamu Umar ton enda dakoro
mun shugu da kwaro dan mutum kamun
min gari dakoro gan wallirde be kegintaku har gide mu fedde jangube CG dakoro ka engi garan do endan dakoro gan wadude haurini batu joda hali firta ko himbe der majunno mindu mi wi'i mi walliram be kegintaku har gide mu himbe wadobe hemre e chapande jo mi waddandu are gollirtede fu e safare de himbe kokketi mindu yobata cede gollanabe be endan fu e safare de be kokketi handen ni himbe hemre e chapande jo e tatu ka en min gollani e gidi anni balla ka ende himbe cekantararde enden no haajaaka sanni denne yaade yeso ma wuri mo Allah yaari nyande fu min gartoyi himbe kebe tatu ka en min anneto gollana e lawol gol enden duni himbe kebe jetto kam en min yewtini cellal gitam be kaaja ko kede safari fu ko kam safari
ko ande ki bukata magani mum basu magani
har fila ko ndartu ndungu ndene ndiyan dan don wada bonanda yino kuji kewde leedi Niger don du konna hisam ko timbe chapanna yon woni ko yoli ndiyan dan mayi non no faande du chapan tata wobbe du kondan dum wadni du en barme dum woni ko wurti nay lewru utu dumnalde noga e go'o do fi ndiyan bonanda ko wadle leedi men Niger nokku warde nokku yerno ANP fedde hokkore kabaruji leedi Niger haliri to lawol goto ngoni faware joni hono bonono ndiyan dan endan wadi du konna ko to himbe ujunaji chapantato e go'o e kemi yetto e joyobe ngala to wala nonno du konna nibbe jiya kana ele galleji ko to ujunaji tati e kemi jedde chapande joy e nay faware jondu andano warnde famini wide ke ko watto faware jondu dabbaji kemi jette chapande joy e go'o kay ngon ko mbata nder ndiyan dan endan nonno du konna juri sappo e didi e kalaasi lekol sappo e jenay e bitigaay sappo e go'o e ieli sappo e nay kanyum woni ko ndiyan dan endan nyaami faande ni ele habaruji do enda studio kalanguno tawadu konda ni hara fille ko dartu lumoji meden nyamriji di enda cerum don beydo fudu konda har kamanaaji de enda buri dundu ko waddi dun ni woni wi'ama leydi Benin kanyu e leydi Burkina Faso kay ngon ko faddi kamanaaji mudun en naata e leydi Niger do enda yerno syndicat ono commerçant be enda horje mbite do ono faande ndu konda Shaibu Chambiano o halne Mukhtar Hamadou do fio
le Benin depuis le 16
Lady Benin il sappo e jegom lewru juin hitane dubi ujuna dit e laso e go hadi nannol are leydi mum do der leydi Niger dundu waddi ko loreji kewdi tawa handen no dari do kerol nato leydi Niger e leydi Benin min bindani minister kawji do lumaku min pamtinimo no wonno wada min kokkidu knut e sudu lumotobe leydi Niger habor o der majjun non min tawa sey leydi Burkina Faso kandu wi are mun natata leydi Niger ba ko kabe lawol codo are nanna leydi di endan kadama dundu sabi ko are de endan gonno ciadu handen ni botoru kamanaari du wonno denno ujunaaji tatti e kema jeegom ujuna jeegom wona no sonni nokkuje redu leydi gom dermundu buranno botoru gawri kandu ujuna jeegom e kema jeegom woni joni gomnati kan haani halda he ardibe leede de enda heba ko sodo waton enda nata leydi Niger o durwadu fa handen demal leydi meden wada sembe
production locale
nani ono fawar jondu konda ni horebe lumo to enda mayayi kayndu konda adake ono moñintinde lumo go gam batte yaaji nango heba wada nokkuji to himbe mbay sonenede nyamriji kanon woni yaajinol e moñino lumo go enda welay lumo be hewbe tawabe don enda dum wadi ko fawar jondu konda ni kambe hono wadube moñintingo lumo gol be kolli kambe konda ko dum sabi be bi sabu heba dum moje sanne lumo go himbe ngada golle mo no wodiri arabe bubbe kanyo won horejo kawji lumo go enen ko halani bandimi isufi shaybu
man hono na abun ko sabi dum woni lumo nyamri kan hida singede goma uminol himbe gol enda welata wobbe amma himbe no kanino jabira dum gam munyal wala ko saurata golle gonado na gade edu na fakka himbe funo yaade yesu jottobe gombe e cekki kan emi ummin min jari hore hudote sam wakati el sedda be jodoto dum jottobe burnu waw bendu min cottini dum en min jari nokku amma miden he darude hebande be nokkure hore makko tobe jodo e cionna wakati fu min daran du fa hande min keba na mo hebay to jodo sonna fu nokkure to jodo to
nanni ko watta chakuji dum o kemi jetati kanyum wonno ko hawrindo betende aran darninde fille durngo leedi men Niger hokkiri hono durobe tabtena belle yara beedu konna wi'ama hono hodo e gabe non dilloybe ele nokkuje to lati no wodi rafinde nagu le departement mo bani bangu nonni dum du konna ni wonno ko be gaddi be cendan himbe endan heba kay du konna heba mosolo seeda kala e de tampirnde wondi endan salum dunda kanyum wonno horejo aran mo leedi belle yara nan ko halni hasan mumuni bandi min tawatto
aren kujjano kanga aren no fedde no hawjinde filla durobe kan waddani mballa dumo dum du durobe waddani dum dabbaji mabbe kebano burdiri no sakuji dumo kame jetati non neddo yobata ba mbudu ko hakkedo hano durobe juwoybe soirde bani bangu warde ngaddanadi ko der balde no bitidde to fedde croix rouge waddani be nyamduji chagal mun jeddire fedde aren du waddani be sakuji nyamri chapande joyi be cendi to dereji din don be jewi golli didde emu ko wi'a durobe non dilli dobe dabbaji mu en warde do endan saito di ballira e dumo noddangal am yaade en himbe waddana be dumo koni aren wi to be cionnu ko mane ko bonni amma be mbawi hokkude bandira mabbe durobe gan ko winda kay abda hejaynibe
ya asito borakulu
nonni farjo ni pa god kandu konna hono fedde non darninde do fille ko darto hono lamoragol lawol democratie kambe toynde agadez be ngati toynde hawrinde mawnde gondon le sultanamo ayir hawrinde do konna wonnana ni e noy watta ko taweni be keba be kalde himbeje be kolla dun en dum woni gollal neddo cubaado ardina dum do konna woni gollal horebe rewbe kanyi sukabe ummatore madame abdullahi mustafa mbietedo aida kanyum woni ko yeydo inde pagodo ton enda nan ko halni musa mamang do fi o enda
la commune est mise en place et tout
commune on gollobe mum e sawortobe mum fu ko kama lawlo wadude golle mum minen min gari non wadude pirtol ko e do ko himbe commune o endan kedi ardibe commune o endan golla himbe ben endan fu nafu e kaden bu fa hande himbe fama ko commune o endan hedi kemu ko watta golle de endan jaha yeso e daari hebu no min gii himbe burtori gari kettini e kaden du ko rewbe kolli anniyam en wadude gam wallirde commune o endan mido waawi wiude ko himbe fami ko min kalani dum en fu gollude anniyaji kujeji kolladi di enden tanni koddi dum dum min garto ga etude
on sait qu'on va mesurer à moyen terme peut-être.
Ko wattu himbe jiyam der galleji kemede chapande jeego e jenay kay woni ko dilloyi Allah e basi ko mi jetto enden to wite de kuku dum du konna warde to ete bani bangu region mo tilaberi nonni dum wada nani noga e jete war noga e jena lewru jeedu nade noga e go'o gam batte Allah e fawar jondu konna be keba be kisa be keba to be duwi dum du konna wonno ko fawar joni biro mawdo kawjido filla ko darto wallugol himbe do yurmede wurtini ilun tati uttu dubi nade noga e go'o do lawol gotongol du konna dum holli wiide ke ebe gada ko watta himbe ujunaji temedere latibe dillebe no kuje mudu en yidube tay wallitama kan region mo tilaberi no wuro ko watta himbe ujunaji kemen jeegon latibe fu himbe non yidube wattene juude e do fika en heba mbura. Leydi Niger ni hono se ƴewama leydi no latini sukari sanne kam woni cukaɓe famaɓe kam ɓurɗude nder muɗum e dow leyɗe hemre e capanɗe jeenayi tati ɗe duniyaaru ko hiisa noonni ɗum dukonna wonno ko hisabu wurtina e dow muɗum kano won dukonna fande hunno ko laati no han tawe leydi Niger ƴewtineke ɗum wonno laamu leydi ndi ƴewtino woɗa dow fi ko darto jande no wata ko tawi himɓe fo keeɓi janggi fa woɗi saabu subaka Allah fo jaam arde wonno ɗuɗo no enda yeruno fawar joni dukonna ni fedoyetede aniamei point com wurtiniri ɗum dukonna wonno ko fa hande Maman Sani Adamu wonno famtina bandi Mukhtar Hamadou kanko on dukonda o jangino maw non o netno dukonda hon darani do Soudou Baba.
Le dernier recensement donné
les mois de bibbe leydi Niger sakitide wadande endan holli ko himbe be bura dubi sappo e joyi no buri chapan joyon do hembere dun no holla leydi ndi no wodi cukaku sane den no nek sen filo cukabe halama en pami chadal no wodi sane gofu chadal harat jangindon leydi Niger jande mudun sella fe seeda illa hitan unel temed jene chapan jeego e go den fu himbe leydi Niger dudane sane jo andal go biteddo Antoine Berga o holli horebe leydi endam jande nde sembiɗa nde tokka lawol leydi ndi endam neɗɗo fu jaaɗo l'école jangoyi mil tanan ya jooɗo le bureau laato commis wala fu milo hono wadde golle ko ɓeydito himɓe watte nder guure ladde demal e durgoy ko nandi e muɗum illum wakkati keɓol koye leyɗe endam waɗanno nde non wonno jande nde wontiri himɓe milaki du kondan moƴƴintina ɗum fondita
ɗumécolla
leydi Niger no wodi bawɗe ko watta cukaɓe mun jaa lokkol janga
évidemment
gonga non saɗarma woodi ko tabintinto fi jande ɗo leydi Niger ɓata keji lamoɗo leydi holli ɗum himɓe tilayi jangguine ekkintine ɗum watta sembe sanne e jangguinol himɓe to watto ekkitagol golleji juuɗe
sigilaji ko jangguine kan woni wala no yaada ko himɓe leydi keɗi gam yaadu yesso heɓo nanoyi
absolument
jande l'école wala no yaada e neesu meɗen enen ɓe endam no han tawi ɗum ino l'école mburtino himbe bonjitobe do ra fecciare ko tawa hen himbe itta do fi ko wete leydi Niger wala bawde ko watto ni na ko watto ni dun sabi jati gollal jannande fu accu dudden wobbe ngadirno yidiri l'école du nani huccindira himbe do yaadu yeso
les services de notre orientation
jandeji ekkitade golle ka en kana hokkede sembe denne na
il faut investir dans l'éducation de façon
générale le telsi dun watta jawdi sanne do fi jandeji di fu dun wurto du dow Niger wala bawde dun tewta jawdi ko bey titte mi lanudu ko leydi Niger no wawi jangina sukabe mudun l'école tawe tugaki do banque le dunem deydu sey dun waylita no golle de gonna ngal e leydi Niger do enda hun fu ko watte se wana ciede mudun dekkine fa bura ko han dun enda heba wobbe no heba hen enda jawdi
le fait de manière surfacturée pour pouvoir enrichir d'autres personnes.
E do don ko habri me fulful tili hande en sen wiam assalamu alaikum mbalen to jangwali studio kalangu nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radioji di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wadi der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yadu leydi Niger.